studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Altumare sappo e jenay lewru mars jenay yamde soki du studio tamani miden tawa e l'émission de la presse do bomoko do yottino no do kabaruji du humor way galu dum woni gani kante wonto boggi jambe to sekira won tino to accion hakki nyaloma hando yo altinere non wallitinde wiide dum woni no balle politique en gonde le leedi meden di wotto jona be koliti wiide hono wayde jam e dedere dum wondi hebude sembe le leedi meden di ulamu o du wala fudati di yaltinde hen nyaloma hando no be koliti wiide wajum sina gedde fu tete kaborde mudum yam fedde binde faadu won bibbe mali fu nara damal gorto den tan damal gorto hono jallini di ngori le nokko ono wotto jona be koliti wiide e be gonde wadde droit wuji di fewde e leedi mali ndi yalla jam e dedere na hewte le nokko o moko do tempude do wonon galle do wona dum wona ko yaafi feenon be kollitiri wiide yimbeele be furdu wona kanye joggi boode bamde galle kibbo wajib sina gonta yimbeele wobbe kasen antono luwasiji di ngodi joga ban joggi do en tit alaaji mawdi sanno ngaran famtaade dum le journal ngal secret di wonon sembe kabaruji dum joggi no do bette ande bi bismillah modon e helaade wallitindide balle politique luttindirde e laamu gonɗe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi laamu o fa hande wala fo imma daraji ko wondi e wadde ley hen kabaru basiji gonduɗe e wadde ley leydi ndi kañe wayde jam e deɗere ko won ley nokku o ko wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o ƴeewyal hono gueɗɗe fo kan tetirede kaɓorɗe muɗo e ley saha leydi ndi kañe le wuddu leydi ndi Ousmane Yali Boudi
les communiqué goto balle politique hirduɓe laamu ɗe ñingi gouvernement o latade sababu rafinde nagu gonɗo ley sahal e hakkude leydi mali ndi e wi maɓɓe laamu koɓe mali ɓe taaɗi ɓamude dabareji ande ina basi gonɗo hakkunde jalleñi le wuddu leydi ndi hirduɓe lamɓe kolli metti yonki muɓɓe hoyre gouvernement o dow wasude daranade ɗi basiji kañe war hooreji gaɗɗi yonkiji ko yata himɓe capanɗe tato hakkunde jalleñi joddiɗe hirduɓe lamɓe kolliti wiide rafi darade gouvernement o ɗum saabini wargol civil 1 kañe irgol terroriste 1 bomboje le nokkuji yogaji hono boni duwansa kañe mondo oro ɗen nokkuji gonɗe le hakkundere mali le windande nde ɓe kolliti wiide école ngaji 4 e capanɗe 4 e goho uddi dammuɗe timmode lewru février le académie ngaji ɗiɗi gonɗi les région motti o ko yata janguinoɓe ujunere doggui joppi nokkuji muɓɓe saabi hulde terroriste 1 ko yata sukaɓe l'école ujunaji capanɗe joyi celi yaade l'école saabi rafinde nagu o nenno hirduɓe laamuɓe ana darta e gouvernement o teta kaɓorɗe himɓe joguiɓe kaɓorɗe ɗe galda e sariya ɗe e daranade tabugol haɗugol doddu mobilaji kañum muto ngaji ɗum waɗe fewtude e jalleñi ɗi fo le timmode hirduɓe laamuɓe ana darta e yimɓe gomɓe le wuddu leydi ndi e de muñal
laamu ana hani halde ñalloma hande o ƴeewa yello hono ɗiɗo tiɗallaji gordi non yoga e baali luttidirɗe e laamu oɗe kollitiri wiide ɓe mbi hiddu hono wona naɓɓude maggal paɗen le wuddu leydi ndi watta so jam e deɗere hewte le oɗon nokku ɓe mbi laamu o kañum han yaltin le hen ɗati politique ƴewto yello hono jamare wonde toon nde fo hani haldirede keɗemo kanko noddirteɗo ceble drame yo goto e baali luttidirɗe e laamu oɗe komo sifido hen to faccitago Mouhamadou Sama Sekou
miccitiɗen o wiide heeƴa golle kabaru nde na nokkuji wuddu leydi ndi go kanko premier ministre o wonde huncande hoore ngo dawrama gilla lewru février hitande 2016 joni woni koɓe gollata ɗum ndenno ɗum no caɗele mawɗe noon hana no fewi baale hirduɓe laamuɓe jeebo oɗo kabaru o hewti ni ɗum sagitiri ndenno won dabareji kanɗe kuncanede hoore en foof en taki jaati kaddi goɗo heeƴa golle ndenagu saabi so wona tiɗalaji fa hunde heɓaka e muɗum yohnoni laamukoɓe uriti barma uddiɗo mo metti duuɓi kewɗi no motta noon e muɗum ndenno ɗiɗo metti foof jiyama joni hewti hakkillebi jogoma heddani laamu o no hani e golla du dabareji ndenagu ɗi mewatake fe yeɓede ɓe goɗɗo fe e alhaali mabɓe joni o dabareji kaldal kanɗe kuncanede hoore banggal politique ku e jamare nde jaaliñi ɗiɗo nokkuji gonduɗe gilla temeɗe temeɗe duuɓi mbawatake fe yaade caggal ɗiɗo dabareji kaldal
sigiraɓe so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗo mbawi nittirton mijoji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéro yiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi wattu joni o honno basiɗi gondi e waɗirde hakkunde jalleñi gonɗi le leydi meɗen ndi baale goɗɗe kasen ɓangui ley nokkole cakkiti yontere nde ɓe jiidi e journaliste en gonɓe ley nokkoɓe kolitiɗi yoga e ɗati ɗiɓe kani yaltinde wattu joni ɓe ƴewto yallah hono ɓe kani waɗirde duwa woji fewde e leydi ndi yallah jaam e deɗere no warta le oɗo nokku keɗe ɗum wono goto tawaɗo le ndeɗo fedde kanko noddirteɗo madani trawore o komo sifi dow hen
hono union des ethnies de mali no golle o hani yarde ana holla nuyga e leydi ndi huuɗu henno nuyga e leydi ndi ono fina tawa onon sa ƴeewi hono anmami arandeɓe e kañe laamiɓe leydi arandeɓe jawdi wawa tuddude mais hande sa ƴeewi immiɗo sa hokkude jawdi yoppan ko jogui ko donc hono union etnidi Mali e ley golle muɗum an yiiɗi tawe nuygal leydi hande ya e yimɓe tawe so wona kamɓe leydi wawa joɗade ɓe ngal nuygal ngal sowona homo fo immo daro min jaha e nekku nokkuyiɗi fo iwde kaali fayade kidal no kollata ko hamen ɗum min daara min jiiya yimɓe cuuɗiɓeɓe ɓe min jahata min jettina men vraiment ɓe immoɓe daro leydi ka sami sowona immine donc e ley ɗum yaata sowona homo fo immo daro fina tawa sowona warta ɗi darda fulɓe leydi fo kañe dogona e leydi fo hunde ko wodi joni ko walano arande ko ɗum woni sababu so waddi ɗum sowona en fo immeɗen darde pa ɗalen yimɓe hoɓɓe gara naata hakkude meɗen cende en etnidi Mali hakkille muɗum en fo nangodire juuɗe
fedde ndeɓnodirta association gadiɓe kolliti wiide ɓe garan wadde yambere mabɓe fina tawale capantati e goho lewru mars waroru ndu so kalisiɗi idu keɓama waran hokke yimɓele looƴaɓe gonɓe ley nokko faaɓe ƴewto yalanoɓe kani faabiraɗe ɓeɗo yimɓele ɓe kolliti wiide keeri yanta ko gonɗo ley leydi Mali ni ñalawma hande ɗum laati sababu du so ɓeɗo yimɓele an tampi sanne keɗemo kanko noddirteɗo lottola gellon o kanko laami nde ɗo fedde komo sifido hen to faccitago Mouhamadou Sama Sékou
sifa heejoji tati goni ɗimin jogi heeƴongo jokorɓe woni goho muɗum jokka hen heeƴo sukaɓe cekkita heeƴongo woni no yimɓele jogiɓe tiɗallaji hikka en kuncani hoore projet nder e muɗum en gaɗi paabaji kewɗi e golleji projet gaɗaɗi fewde e nokkuji nayyi ndenno imadaraji dow finatawa ɗi artiste en hewɓe no mbawi warri faabade yalla kala ko heɓa hen no wawa tottede ɗiɗo nokkuji nayyi ɗi komin kennike ɗiɗo imadaraji ɗi yo batte e hakkilo amen eɗum wawi latade sababu min paabo yimɓele hewɓe koye findeti allaji mum en
heɓude galle ɗo bomako ɗo ɗum wona ko yaafi hollitidiwde ko ɓuuri yaafude ley kere duuji ɗiɗum woni heɓude ɗo mbala saɓami fa naati ley galluji ɗe ɗum yaafa fewi wattu joni wona jamare nde fo jogi bawɗe hasude galle kiɓɓoɗo bomako ɗo ɗum waɗi so yimɓele ɓe an denta ley nokkule ɗe so ɓami fa ɓe denti ley nokkule ɗe du tiɗallaji mawɗi ɓe keɓat toon basiji kañe ko nandi e muɗum gaare keɗe ko Mouhamadou Sama Sékou fewni en dow hen
ko hawti wonduɓe loisir ko ɓuuri hewde fou yo facture ndiyam courant kañe daranade laaɓal ñagueje tiɗallaji goɗɗi an waɗa hakkude maɓɓe hono wawtude bafal hani uddede kañe baasi hakkunde sukaɓe ɗi basiji gaɗoji hakkunde maɓɓe ana waɗa wawtu fa ɓe jahato policie en na fa yottade suudu sariya o goto noddirteɗo Maimouna Sako holliti tiɗallaji ɗi o jogui le galle mo woni o
luwanse nder gallure bamako wona fe hunde yafude ɓuuri foof sara wonde yimɓele hewɓe nder nokku goto eɗin sawbina tiɗallaji kewɗi ɓuuri foof so neɗɗo hawri e takallembe tiɗɗo kabaru takallembe an goto meeɗi noon naɓɓude kan laamu batte baasi immiɗo hakkunde sukaɓe amen so gonga haale yo kabaru mettuɗo sanne ka duweɗen yalla jumiraɗo o no newnana mo foof galle muɗum
caggadi e tiɗallaji torraji goɗɗi ɗiɓe joguiɗiɓe kolliti yo tampingol himɓe tewtanoɓe ɓe cuuɗi ɓe hewɓe mabɓe kolliti wiide tewtude suudu bamako wona ko yaafi Mohamed Maiga ana wondi e dartude suudu ɗo bamako ɗo
nde yiya foof yimɓele jon en cuuɗiɓe ne ɓeyda cogguji ɗi so Allah waɗi ɗum haajuma yettuki kamɓe dartoɓe nokkuji ɓe famɗi foof a yoɓanoɓe temeɗe nayyi suudu heɓama na heɓaka foof kamɓe kay oɗo kalis yo gueɗumaɓe sato jaati ɓe muroto naɓɗe neɗɗo nokku ɓeɓe taƴoro wiide jaati wawatake heɓede yalla tan denko ɓe gaɗe jiiba maɓɓe tawane oɗo kalis ko kokkataɓe ko walla fewi e coggu suudu anda dun soni a salki yoɓude oɗo kalis o fay goto ɗotatama tewtode
suudu
farde ɗi tiɗallaji keɓanede jogala hewɓe ana gondi eggude wawtu fuu yaade nokkuje goɗɗe
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe ɓenno ɗum en lekkiri duuji to en puɗɗiran ɗo an sogoɗo fedde nde ɓe noddirte zen chambre international hollitan wiyeɗeɓe paabiriki madrasa gonɗo nokku noddirteɗa bayyanna de basi nokku noddirteɗo hawsa ɗum woni laamu an sogo hollitan wiyeɗeɓe paabiriki ɓen ɗum woni taade antone fa yetto yo gaague kañum e ballongaye ko suka e piyata goɗɗo gattili henan yaafa ujunaji capanɗe jeegom cfa gardan fa ɗo kayiɗo fa hande yambereji mabɓe ɗiɓe noddirta wi mars ɗiɗum wonde e jokkitede toon nde cekkete yontere nde yimɓele looƴaɓe wonɓe toon ɓe kañi en gaɗi ɗiɗo yambereji ɓeɗo ɗo ɓele ɗo ɓe kollitiɗo ɓe kaaja heɓuɗo no yirweere wattu jonono laamu kay o worri toon garantiminiren faɗo sigaso ɗo hulitaangir wattu juno fedde wonde kasel ɓangi ɗum to sigaso to nder ɗo fedde ɓe noddiri ɗum weeli weeli nde ɓangi toon keñen faa ƴewto yallo no sukaaɓe jokkoɓe wonɓe li leydi meɗen ndi kaani faabire toon kabaru golleji muɗi en goori tawe kala ko wimɓi ɗum en fuu ɗu ƴeewe yallo hono kaani huncinireede hoore sikiraaɓe ɗo kattel beete hannde kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗaade heeƴuji amen ka faande kedde heɗaade honno anndirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.
See you tomorrow.